studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Aljumari noga ite ile wuri September jana yemre soki do studio Tamani do radio Kaural Mopti jotino no do kabaruji di yumaro wikelo. Se grabo competitive de kawtal hakkun sukabe fulbe kanye habe dum wadi li ngalure mottinde yoga halaji di fu yowiki no ndena go hani wartade le o do region kampe mum be gombe le leedi meden didube ngadi majir mabbe kenye do bomo ko do wattu joni be mbiye be kaja e kintinede golleji be ngatteli nokkule gollirde kanye lamo o du fabo be ko yaawi yalo mo kejenaado kayi fiji don ko no dir tourisme li adnar ndu fu ko dum yambinama nyaloma handen o wattu joni dum jogiti alaji mawdi sanne le leedi meden di di wonno no sembe kabaruji dum jogini on do betande di bismillah modon e hedaade kulitinde wiide kawrital wadi le region mopti o dum le ngalure de jati koni faana mudu fa jowto yel hono sukabe jali ni gondi ton di kani rentirde fa kalda lanni o ngal do kawrital dum fedde no dir dialogue centre humanitaire kawrital ngal wadi to mottito balle tati le majju sukabe be tottindiri do hen hakkilaji be kali dud ati kandi nangerde nyalom hande dum e tayre fu mi wajibu tan sida gede de fu jorto kalda fa keben famtar keben Ousmane Diko
yo le goddita man kala woni ko sukabe ko bankas banyagare kanye eduansa putidi batu kenye itakite nanon pefube lati mehakilo wato hadude famrude kanye hukondiride jude yalla na famina lenye iwoni ngo hakilo yoga mapeka ndekya lefei korsa odo batu
la beaucoup d'importance
na famodo anawuni jidal sukaabe anawallawe anahokabe hakilo gullude bangal tida law jidal sukaabe fulbe e habe anajogi na famodo sabi anawalla sukaabe yaltude e tida bonki wonki hakkune ma ke kina itetu kina mi kolondira sugabe fulbe haabe fu goto tida la o mo yana mi fe goto
personne va gagner que le sud dans cette crise
chuka chuka langa non holliti lawi kebal jogala rende lawi di wadde batuji kaldal hakkunde gubede fa haabe e malondiral woni o golle de topel sakitina non woni du tida da mawka hedi de do paade abdou seku wala gem hora je projet centre pour le dialogue humanitaire on ko sefi kedo dem
la question de des amalgames
landare mande ko woni hakkune amen halaji men yabbeke to mu mano ndirde an hani itede hakkune amen min kanin yidude jodden kalden battondire dum latike fu mano ndirde iwa hakkune
amen
fanda hedi lami be region onan be dokki tejeral e wi gouverneur o be pabato be golle general brigade abdoulaye cisse wi weltima e godo hakkilo kedo demo
weltike san hali wakati fu mimi jan e suga be tan way wa suga be yidi jan sara be jok kayma ko mawmi wiide hande fu woni weltike sanne yiide hande suka be fu hawti ba hala bangal jam
suka be non puddi dabere an heddi ko manakara wada hen juude me yalla de era na warta fa fey le region o mamoudi beaucoup mo studio tamani ila moti hebani hen
holi tindiwidle on do wattu fu golleji 5 sa heldi leedi meden di an jogi tidallaji mawde ko nayri bangal hebude de do jawlele wattu jono fa hande ko dartete ko kay hebaaka kanko no dirte do mahamadou juwara yo gote lamido fedde cabinet de no dirte gayande o holi tiwidi nyaloma hande o lami be rumde afrique de an kani selde ko cekkinta juude muuden wakkati fur an kani wattude juude en jiba dana jawlele ko jaltini le hen kedda mako mo sifido hen do faccitan Ousmane Diko
yo jawdi puddo de golle G5 Sahel ndata e juude wallobe aduna leedi fo ana jogi jawdi ndi hennata e reenugo leedi mudun so leemu e tiagal mum to basi juure fu so yodun gonga ana hubini leedi fu ana wi ittude yoga e ndido jawdi fa henna le golle G5 Sahel no lati fu yo yoga e ndenaagu G5 Sahel dranto beedi hendu eden baawi ndatude tege le leedi fu e ndi jawdi ana wawi beedede ndi nototobe aduna paabo paabirto latato dum e daari kana kebal jawdi ndiwdu tawe ana hebane yubbo jogala so podano den jawle ndi wallobe aduma ndokata fa nata e le jolande godude
sikirab so ngabbido whatsapp on keban kabaruji gondi le leedi malikanya kabaruji studio tamani binde studio tamani feudo o do numero chapande jedde jedde mere go chapande joyi jetti mere go studio tamani polisi ngabe wombe le leedi meden di ko biino be ngadanno majere mabbe de ko be motti dun wattu jono caggal ko be kada wadde de do majere ko ka dun e tawede fu be bi handen wakkati jetti yande be kani wadde darne mabbe nokku goto dun ne suudu direction mo do polisi ngabe wondu le leydi meɗen ndi faaɓe kolla mettimaɓe koɗo commissaire wara nokku noddirteɗo ñono omonodire Isiaka Tunkara. Fa handen e gardan honno majireji ɗi gori le leydi meɗen ndi kamɓe ɗum wona no mumɓe gomɓe le nokkoɓe kollitiɗo wattu jonaɓe jogitiɗo alaji mawɗi le leydi ndi ko nayiri bangal jande fa yettunaɓe kani heɓirde golleji ɗum fu ɓe gatti ɗum leytal kuru wotoro ɓe kokki ɗum premier ministre ɓe mbi ƴeewa yalo hon hani huncinirde himmeji mabɓe ɗi hoore keña ɓe gaɗi majire nde ɗo bomo koɗo keɗemo kanko noddirteɗo Bayna Benjamin Thiara o yo kanko laami fedde mumɓe wonɓe le leydi meɗen ndi wakkande ɓe kalano nde dusina kanko noddirte ɗum Moussa Keita o facciti ɗum keɗe ɗen dow faccitago Mamadou Sama Seku.
Ele nde ɗo tongande min kolliti kala ko woni himmeji amen ndennoɓe anda wiide minen faaɗuɗo ɓe ɗum no jogui tellaji kandi kuncinede hoore no yawiri ana woodi ɗum tellaji jandeji sukaɓe saabi kala wattuɓe keeɓi def mabɓe nder leydi Mali ɓe mbawata fe jokkititade jandeji mabɓe ɗi ɓeydade ɗum ɗum kabaru mbaylitoɓe haalaji amen ɗi ele leɗe goɗɗe ɗe yimɓe lokmaniɓe ɗum no woodi nder téléji ɗi e wattu journée ɗe ka nder leydi Mali kay ɗum wala fedde faaɗuɓe leydi Mali lollirde AMPS joƴƴini janggirɗe sappo ɗilam o andani ɓeydande faamu janggiroɓe bangal sifaji faaɗuɓe ɓe yotti allaji kewɗi ɗum ɗo humcinaka hoore fay nokku wona nder janggirɗe musidɗo en wona ɗumno nokku hertanaɗo nde ɗo jande
holitinde wiide aljumaari ñalawma hannde woni ñalawma keeƴanaaɗo yimɓeɓe ƴeewoɓe kay e fijille adunaaru ndu fuu sislimoɓe cuuɓi o yalla hono golleji kaani heɓireede micciteɗen wiide ñalawma hannde on o tiiɗalaji mawɗo gondi e matede hono koɓe noddirta tourisme e francin koore nde ko ila tiiɗalaji ɗi naati le leydi meɗen ndi fa keɓen famtade no ɗum fuu ɗum wori keɗɗen Ousmane Dikko e Ousmane Ñaly Buuli.
Wattu hitaande 2018 ko ɓuri ujunaji temmeɗe ɗiɗo turusi en ngari gal leydi Mali ɗum ko holliti gollirde leydi Mali humaninde turusiya kako ɓuuri hewde ɓeɗo fof yo malinkoɓe gonɓe caggal leydi ndi ewi Moussa Dembélé gollowo nder inspection tourisme et artisanat yo dabare nde ardiɓe ɓe humcani hoore guila fuɗɗode tiyallaji hitande 2012 ɗi
la destination continue
yawara malinkoɓe joguiɓe talki ɗiɗi ana jokkini dow o nokku malinkoɓe ɓe france kañe états-unis kañe ɓe leyɗe goɗɗe hono sénégal codoir fay maroc fo ana gara le o nokku
même le maroc de plus en plus
ewi kanko inspecteur o guila hitande 2012 ardi ɓe nde ɗo gollirde ɓami anniya huncande hoore dabare tourusiyaku malinkoɓe ndenno yo dawrude no ɓiɓe leydi Mali e koye mum en ƴeewoyta nokkuji kawniɗi leydi ndi
mbiɗen gondi e wadde immatraji hollitinde le cuuɗi l' école le université ngaji yalla ana ndawa warde le o nokku tawta du fonctionnaire kañe golloɓe jomɓe mbawɗe yalla ana jaa le région ngaji mali ɗi hayaade le gelle pamare mali ɗe sukaɓe du jaa foftere mumɓe leyɗe nokkuji
mali
batte telaji waɗi ndenagu ɗi meɗaka yiyede nder leydi ndi laatiɗi sababu hadde yargol yesso turusiyagal nder nokkuji kewɗi leydi ndi ewi kanko Dembélé o ɓiɓe leydi Mali kani wattande oɗo kabaru o hakkillo hono ɗum worri nder leyɗe kewɗe
il faut que les maliens
na hani malinkoɓe kañe jaati jaɓana tourisme mali paama yo nafa malinkoɓe fuu noon sini a ƴeewi a wiyan hono tourisme wona ko wodani en yo ɗum hunde tubakoɓe tanno sini a daari leyɗe yogaji hannde hono états-unis kañe himɓe mumɓe le gelle gonɗe états-unis jaata ƴeewoyde ɗum ɓuri ɗumɓe yaade leyɗe goɗɗe seeɗa e mumɓen tan wonno jaltoɓe yaade nokkuji
goɗɗe
wakkati joni o kamɓe laamiɓe ndeɗo gollirde humaninde turusiyaku nakinni miijoji kewɗi yalla kabaru muɗum nawa humcinede hoore ka yila mabɓe yo ndenagu warta yalla turusiyagal tubakuɓeɓe no warta ɗo wonno nder leydi Mali.
Studio Tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sakiraɓe nde ƴeelonden les région ngaji meɗen ɗi e puɗɗiran nokku noddirteɗo an songolli région gawo o wattu jonoɓe kolliti wiide duroɓe kañe rewmaɓe wonɓe tonɓe ɓe gaɗi toon batu mabɓe hecci keñen alal baare yoga e haalaji ɗi fuu en jowiki yalla hono jaam e deɗere hani wartirde hakkunde ɗeɗo gollirɗi ɗi gonɗe li leydi meɗen ndi gabɓe oɗo golle yo fedde USAID ɗi gardan faɗo machine ɗo demal hitande hikkande ɓe kollitiwiɗe ɗum hunci hoore sanne iɗum woddi e no fewiri du le nokku noddirteɗo machine ari ndi fo e magal muɗum non suudu humnidu kabaru demal wondu toon ndu hollitiri wiide ɓe mbi wattu joni hono commune ngaji jeenayi gonɗili laamu machine o sa ƴeewi gawri ndi fana wondi e ƴeŋude le oɗo wattu sikiraɓe ɗo katten beete hannde dow kabaruji meɗen ɗi min jowti on sanne heɗade heeƴuji amen kafande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam.
Sido Tamani.